With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nau mai hoki mai e te iwi ki tēnei punua pāhoki everyday Māori, ko Hemi Kelly tēnei.
Ko Āpera Woodfine tēnei.
Pewhi ana e hoa.
Tino pai e hoa. A koe?
E tino pai ana, e ora ana. Ahakoa te makariri me te māku i tēnei wā o te hotoke, e ora ana. Ka mutu, kaore e tino makariri ana i konei tāmaki makaurau, ne?
Tika.
Engari, ka makariri ake i etahi atu wāhi i Aotearoa. Hea ngā kōrero o te wā?
He pātai tāku e hoa.
Mm-hmm.
Kua kite koe i te King Rayona, i te Lion King, i te reo Māori?
Hai, kua kite au, haere au i te rātu wiki, i te taho oku hoa.
Ai, ka pai.
He tino ātāhua.
Mm-mm. Oku whakaaro hoki, ne?
I marama koe ki ngā kōrero?
I te nuinga o te wā,
mm-hmm.
E rua ngā wā au. I haere, no reira i te wā tuarua, i kaha ake tōku māramatanga.
Ai, marama. I tino pai ki au, i tangi au, he nui ngā wā i tangi au, ki au i tino pai te mahi a ngā tangata, i āwhina ki te whakaputa i te kiriata, ngā reo. Kōrero, ngā reo waiata, ngā tāngata, i whakamaori, ngā tuhituhinga, i tino eke ki te taumata.
Ngā mihi nui ki a koutou katoa.
Tika, e mihi atu ana ki a koutou i whai wāhi ki te whakaputanga o te kīngi raiona reo Māori.
Te kīngi raiona!
Kāti, kia tahuri tāua ki te kaupapa o te rā?
Ai, ka pai.
Ko te kianga nei, ka mahue.
Ka mahue.
Ka mahue.
Me titiro tātou, ne?
Ka mahue is the start of a phrase. It's the start of an idiom, a saying that we use when we want to say that something should have happened. Someone should have done something. This should have happened, but it didn't. It's kind of like a little bit of, depending on the kaupapa, but bit of criticism there towards yourself maybe, towards someone else saying like this should have happened or, you know, this didn't happen, but it should have happened. Because, you know, the kupu mahue.
Means to leave, right? To forget.
To.
Is that right?
Ware ware, to ware, forget. Okay. Mahue, to leave behind.
Leave, okay. Cool.
So, i mahue a hau i te pahi. I was left behind by the bus. I mahue taku wāreti te kāinga. You know, I left my wallet at home. To forsake, to leave behind, often there's no intention to leave it behind. If we left something on purpose, we'd normally use waiho.
Okay.
Mm.
Okay.
You waiho. So you can see like the connection there. So we go, ka mahue, here's a tauira, ne? Always easier to give a tauira. Ka mahue te hari hamarara.
Ka mahue te hari hamarara.
Hā te tikanga.
Ka
mahue te kawe hamarara. Ka mahue te mau hamarara.
Someone, you or me, I'm not sure who the subject is here, but someone should have brought an umbrella.
Ai.
Right?
Ai. Kua puta pea tātou ki te hīkoi, ki waho. Ka tīmata te heke o te ua. And then all of a sudden it starts raining.
Mm.
Ka meau, ka mahue te hari hamarara.
Mm.
It's no one's fault. There's no subject. It's not you, me. It's just saying, should have bought an umbrella.
Right.
Ka mahue te hari hamarara.
Cool. Hari. Hari. I've not heard that as a word for carry.
There's a few kupu for carry in there. We've got hari, kawe, mau. Heri. They all do the same thing.
Okay.
Aye.
It's not to do with the shape of the object in this case.
Kol, but you will see some words used in certain contexts.
Okay.
But hari's quite flexible. We use it when we're carrying something physically or in other contexts as well. So we've got a kupu mahi, kamahuete,
hari.
Hari. So the activity that is what we've should have done. The action there should follow. Kamahuete te hari hamarara. Another example, should have said something.
Ka mahuete kōrero mai.
Ka mahuete kōrero mai. Alright. So in context, like again, there's no subject. I'm not saying you or me or who. It's just this should have happened. Ka mahuete kōrero mai.
Alright, you should have let me know.
Yeah, you should have let me know. Should let me know you're in town. Ka mahuete kōrero mai.
Oh, that's super useful. I want to say that all the time.
So when I said earlier, it's like a bit of criticism. It's not always a negative connotation. Like I'm just saying, you were in town, I was in town. Oh, you should have let me know. Ka mahuete kōrero mai. Ka mahuete kōrero mai.
Ka pai. So can we swap the te for another T word?
Aye. Let's get into this part because this is kind of the extension of this phrase.
Okay, ka pai.
That's kind of good how you phrased it, the te for another T word, because it's always going to be a T word.
Mm.
So if we want to like attribute this to someone, like you should have done this, they should have done this, I should have done this, we should have done this, that's where we add in another T word. So let's go back to something that should have happened. Gone. I should have gone. You should have gone. They should have gone to the meeting. Ka mahue taku haere. I should have gone.
Ki te hui.
Ki te hui. Ka mahue tō haere. Ki te hui. You should have gone to the hui. Ka mahue tō haere. Ki te hui.
Tō as in neutral.
Tō neutral. Yeah.
Okay.
Tō yō.
Neutral with a portai, with a macron?
Tō, ka mahu tō haere.
Okay.
So we're not using the kupu au koe ia. We use taku tō tana. They should have gone. Ka mahu tana haere ki te hui. He, she, they should have gone. Now, if all of us, like me, you, and another person here, are a little bit feeling a bit regretful.
That's a word. He kupu.
If me, you, and another person here, okay, if we're feeling like a little bit guilty, we should have gone to that meeting.
Okay, yeah.
How would we say that?
Ka mahue.
T word.
Ta tātou haere ki te hui.
Aye. Goya. Ka mahue ta tātou haere ki te hui. Ka mahue ta tātou haere ki te hui. Aye. Kei te tika. So we can use ka mahue ta and then the pronoun that's correct for whatever the kaupapa is.
And it's always going to be a, right? Like ta, because it's mahi.
Ka whai mai he mahi, he mahi, ka whai mai ai. You should have gone to the doctor, e hoa.
Ka mahue tō haere ki te takuta.
Tākuta.
Tākuta.
Ka mahue tō haere ki te tākuta. Ai. Ināinei kua tino māwiwi koe. Engari, ka mahue tō haere ki te tākuta. I mua. Ka pai. Ai. Anei, he tauira atu anō. Māku e kōrero atu i te reo Pākehā. Māu e kōrero mai i te reo Māori.
Ka pai.
You should have said thank you.
Oof. Ka mahue tō...
Mihi.
Tō mihi. We can use mihi for thank you?
Ai.
Okay.
Ai.
Ka mahue tō mihi atu?
Ka mahue tō mihi atu. Ai, pai tēnā. Yeah. Ka mahue tō mihi atu. Me mihi atu koe.
Okay, yeah.
She should have given me the keys.
Ka mahue tāna homai i ngā kihi. Ngā kihi.
I ngā kihi.
Ngā kihi.
Ka mahue tāna homai i ngā kihi.
She should have given me some kisses.
Ai, ka mahue tana homai ngā ki.
Ngā ki.
She should have given me the keys. Ka mahue tana homai ngā ki. Okay, let's go to that. You should have kissed her.
ka mahue tō kihi ki aia?
I aia.
I aia.
Ka mahue tō kihi i aia. Ka mahue tō kihi i aia. You should have asked for their phone number.
Ka mahue tō... ka mahue tō pātai atu mō ngā...
Okay, this is a good, like... So pātai is ask, but we would use tono.
Tono.
Because like we're requesting something.
I see.
Yeah.
Ka mahue tō tono mō tāna namawaia.
Ka mahue tō tono i tāna namawaia.
I, okay.
You're like requesting that. Ka mahue tō tono i tāna namawaia. Now we're on this kaupapa e hoa, let's run with it.
Yeah.
You should have asked her to marry you.
Ka mahue tō
tono.
Tō tono ki te mārena i aia?
Ai, ka mahue tō tono. Ka mahue tō tono i aia. Ka mahue tō tono kia mārena kōrua.
Kia mārena kōrua, okay. So that you would be married.
Ka mahue tō tono i aia, kia mārena kōrua.
Mm.
Ka mahue tō tono i aia, kia mārena kōrua. Tō tono ki aia. Tono, we can use i o ki. There's a few verbs that we can use i o ki. Tō tono ki aia, kia mārena kōrua. Mm. One way to ask that pātai.
Cool. So we're using kia as in so that it could be.
Kia mārena kōrua. So that you two could marry.
Mm. I don't know if we've covered that on this podcast.
Well, kia is used a lot in different places. I think where we have covered it is sometimes after a passive verb, maybe. But yeah, we haven't had a good look at it.
Cool. We'll put that on the list, eh?
Alright, ka pai. Let's go. Ko tahi anō, ne? Okay, you were home all day. You should have tidied the house.
Ka mahue tō whakatika i te whare?
Ka mahue tō whakatika i te whare e hoa. Tō māngere hoki. Ai, ka pai. Pai ana?
Pai ana e hoa.
Kia kaha te whakamahi i tēnei rerenga e hoa mā. Give this one a go, try it out. It's kind of a sentence I think we say a lot. Like, this should have happened, you should have done that.
Mm.
And it's always ka mahue T word. Ka mahue te, ka mahue tō, ka mahue tana. Whatever it is. Aye.
Awesome. Karawhiua e hoa mā.
Karawhiua. Ka hoki mai anō māua a te rāwiki with the new episode, new language structure. Hei kona mai.
Hei kona.
Everyday Māori is supported by Te Mātāwai, kia ukaipoa nō te reo.